Aye,
Nataka nijikaze hapa ndani Nairobi, nijenge kwangu mini sare la lodi. Natamani nitengeneze yangu mamoni, nijikaze hapa ndani Nairobi. Nataka nijikaze hapa ndani Nairobi, I really want everybody to know me. Natamani nijazange maganji kwa longi, nijikaze hapa ndani Nairobi.
Kwa zile pilka pilka zangu za kusaka hila, pesa pita pita tangu pata na masila. Fuko nayo empty, wacha sura ibonde. Bubu game sisemi, success ibonge. Kuna njumu weshe tuna ask wapi Mungu, na ndio zitoshe seti gazeti kwa njumu. Nataka nijikaze, tumie ganji madhe, pata nizibanze, tena one ni anze. Kosko madafu, upepo na I breeze. I used to pray bana for times like this. Yasho tupu clout, isha kuwa a thing. There's a kaka bakoma, nataka kuwa king.
Nataka nijikaze hapa ndani Nairobi, nijenge kwangu mini sare landlordi. Natamani nitengeneze yangu my money, nijikaze hapa ndani Nairobi. Nataka nijikaze hapa ndani Nairobi, I really want everybody to know me. Natamani nijazange maganji kwa longi, nijikaze hapa ndani Nairobi.
Nijikaze hapa ndani Nairobi.
Na store tuna donjo zile za pick any pair. If you can make it here, you can make it anywhere. My three window shopping ilikuwa Futsubishi. Jikoni ni foreign, kwa food ni na mpishi. Bathtub ilisha replace kabese. Siku work hard, ndio ni stay the same. OCD siendewe na supu chapo yangu. Najua nani ni less loyal kwa sako yangu. Pata investment, we pata mandai. Ati ni wadosi, that's a blatant lie. Jasho tupu, clout isha kwa a thing. There's a kaka bakoma, nataka kuwa king.
Nataka nijikaze hapa ndani Nairobi, nijenge kwangu mini sare la lodi. Natamani nitengeneze yangu mamoni, nijikaze hapa ndani Nairobi. Nataka nijikaze hapa ndani Nairobi, I really want everybody to know me. Natamani nijazange maganji kwa longi, nijikaze hapa ndani Nairobi.
Nijikaze hapa ndani Nairobi.
Aye. Okay.